Male and female roles God created, part one. Udindo wa mamuna ndi mkazi wolengedwa ndi Yehova, gao loyamba. Tiyamba ndi phunziro la Mbaibulo lomvera ili, pakuwerenga za kulengedwa kwa Adamu ndi Hava, pa zambiri ya chilengedwe mubuku la Genesis. Tikukhulupirira mawu awa analembedwa ndi cholinga, ndi kuwuziridwa ndi Mzimu Woyera. Zikhulupiriro za anthu ambiri lero zimanena kuti sikoyenera kuzilabadira, chifukwa amaganiza kuti amadziwa pomwe panayambira dziko lapansi. Ngakhale kusinthika kwa zinthu nkupita kwa nyengo kuti sizofunikira mu uzimu. Uyu ndi Yehova akulankhula, wasankha kudzionetsera yekha ku mtundu anthu motsindika mwa Yesu Kristu Ambuye wathu. Timawerenga mamasulidwe ena pa Genesis 1 ndi mega 27. Yehova ndipo adalenga munthu mchifanizo chake. Mchifanizo cha Yehova adamulenga iye. Adalenga iwo mamuna ndi mkazi. Mukona muzimu ifenso timaoneka chimodzi-modzi ngati Yehova. Ndipo iyenso amaoneka chimodzi-modzi ngati ife, ndipo ali ndi zokumva-imva zosowa kuti azisangalala ngati ife. Tiwerenga tsono gawo la chiwiri la mbiri ya chilengedwe pa Genesis 2 ndi miyaki ya 7 mpaka na 24. Ndipo Yehova Mulungu anaumba munthu ndi doti la pansi, nawuzira mpweya wa moyo mphuno yache. Munthuyo nakhala wa moyo. Ndipo Yehova Mulungu anadzala munda ku Eden, chakumawa kumwemo ndipo adayika munthu adamuumbayo. Ndipo Yehova Mulungu anameretsa mthaka mitengo yonse yokoma maso ndi yabwino kudya, ndiponso mtengo wa moyo pakati pa mundapo, ndi mtengo wa kudziwa zabwino ndi zoyipa. Ndipo Yehova Mulungu anatenga munthuyo namuyika iye munda wa Edeni kuti aulime na uyang'anire. Ndipo Yehova Mulungu anamuuza munthuyo nati, mitengo yonse ya munda udyeko, koma mtengo wa kudziwa zabwino ndi zoyipa usadye umenewo, chifukwa tsiku lomwero udzadya umenewo udzafa ndithu. Yehova Mulungu ndipo anati, sikwabwino kuti munthu akhale yekha, ndidzampangira womthangatira iye. Ndipo Yehova Mulungu anawumba ndi nthaka za moyo zonse za mthengo ndi mbalame zonse za mlengalenga. Ndipo anapita nazo kwa Adamu kuti aone mayina omwe adzazitcha Adamu. Za moyo zonse omwewo ndiwo mayina awo. Adamu ndipo anazitcha mayina zinyama zonse ndi mbalame za mlengalenga ndi za moyo zonse za mthengo. Koma kwa Adamu sanapezedwa womthangatira iye. Koma Yehova Mulungu anangonetsa Adamu tulo latikulu. Ndipo anagona, ndipo anatengako nthiti yake imodzi, natsekapo ndi nofu pamalo pache. Ndipo nthitiyo anayichosa Yehova Mulungu mwa Adamu, anayipanga mkazi, ndipo ananka naye kwa Adamu. Ndipo anati Adamu, uyu tsopano ndiye fupa la mafupa anga, ndi nofu wa nofu anga. Ndipo adzatchedwa mkazi chifukwa anantenga mwamuna. Chifukwa chotero mwamuna adzasiya atate wake ndi amake, nadzaphatika kwa mkazi wache, ndipo adzakhala thupi limodzi. Onse awiri ndi anali ama liseche. Mamuna ndi mkazi wake, ndipo analibe manyazi. Mafunso woti tikambirane. Funso loyamba. Kodi Yesu akugwirizana ndi zolembedwa mabuku a Mose ndi aneneri kuti ndi mawu olankhulidwa ndi Yehova? Kodi ifenso tsono tisamalemekeze mawu a Yehova chifukwa ali ndi ulamuliro pa moyo wathu, kapenanso chifukwa kuti amatilangiza umulungu? Funso la chitatu. Kodi Yehova adalenga Adamu poyamba ndi kumusiya yekha kwa kanthawi? Funso la chinayi. Kodi Adamu adakhalabe yekha pamene Yehova anamuyika mmunda muja pachiyambi? Funso la chisanu. Kodi Yehova adalangiza Adamu za mmene angasamalire munda malo mwa iye apo ali yekha? Funso la chisanu ndi chimodzi. Kodi Adamu anali yekha pamene Yehova adamuuza kuti asadye kuchokera mumtengo wakudziwa zabwino ndi zoyipa? Funso la chisanu ndi chiwiri. Langizo lokhudza mitengo, kodi silili ngati Yehova kupereka lamulo kwa Adamu? Funso la chisanu ndi chitatu. Mukuzindikira kuti Yehova anali akudziwa kuti Adamu analibe wocheza naye ngati iye mwini? Yehova amamva momwe timamvera ife, ndizoona? Funso la chisanu ndi chinayi. Yehova anapanga nyama kuti zikhale monga Adamu anazitcha mayina awo. Kodi Yehova mwina anabweretsa nyama zija kwa Adamu kuti aone ngati akadacha imodzi dzina kuti ikhale yocheza naye? Funso la kumi. Kodi tate wake Yehova anadziwa kuti Adamu pakutcha mayina nyama ndi Yehova pakulenga chilengedwe, Adamu anakhalabe wopanda wocheza naye ngati iye? Kuchokera kunthiti ya Adamu, Adamu anali wokondwera chifukwa cha Eva. Funso la kumi ndi chimodzi. Kodi Yehova adamulenga Eva kuchokera kudongo la nthaka monga adamulenga Adamu? Funso la kumi ndi chiwiri. Kodi Yehova anampasa Eva malangizo osamalira dziko lapansi? Funso la kumi ndi chitatu. Galu amaphunzira kumvera kwa mbuye wake popanda kusankha. Kodi Eva akadakwanitsa kumukonda Adamu ngati Yehova sakadamupatsa mwayi wakusankha kumvera kapena kusamvera Adamu? Kodi Yehova akawayika mamuna nikazi mamodzi amakhaladi munthu mmodzi? Ndizodziwika bwino kuchokera mmalemba wochuluka kuti Yehova amafuna ubale wa mamuna ndi mkazi ukhale ngati chithunzi cha ubale wa Yehova ndi anthu ake, komanso ubale wa Yesu Khristu pakati pa mamuna ndi namwali, ndiye mpingo. 1 Korinto 11 ndi Meyakeya 3. Koma ndifuna kuti mudziwe kuti mutu wa munthu ndiye Khristu, ndi mutu wa mkazi ndiye mamuna, ndipo mutu wa Khristu ndiye Yehova. Pakuti mamuna sayenera kuvala pa mutu, popeza akhala fanizo ndi ulemerero wa Yehova. Koma mkazi ali ulemerero wa mamuna, pakuti mamuna sakhala wa kwa mkazi, koma mkazi wa kwa mamuna. Yehova ali ndi mtima wodabwitsa wa utumiki, ndipo akufuna ifenso tikhale wotumikira Iye komanso kwa wina ndi mzake. Pamene mwamuna wakwatira, Yehova amuyesa mdindo wokhala mtumiki kutetezera komanso kutsogolera mkazi ndi banja lonse. Ife amuna talephera zofuna za Yehova, malo mwake takhala odzitumikira tokha. Ngati mkazi alimbira kuti atenge malo amamuna, nayenso ndiye kuti walephera kutumikira. Zili ngati mwamuna amene akufunsa kuti Yesu amumvere iye, kutanthauza kuti sangakhale mubale ndi Yesu mutu wake. Ngati mwamuna sangathe kusogolera banja lake monga momwe Yehova amatisogolerera, ndiye kuti zimachinga ubale umene umakhala pakati pa mamuna ndi mkazi mochulukira, ndipo palibe chifukwa chonenera kuti abambo akhale zisanzo potsogoleredwa ndi mzimu wa Yehova. Banja la thanzi ndilofunikira pokuza ana kuti akhale omwe akhale omvera akulu kuti akhale pa ubale wabwino ndi Yehova. Miyambo 22 ndi Meya 6. Phunzitsa mwana poyamba njira yache, ndipo angakhale atakalamba sadzachokamo. Mafunso woti tikambirane. Funso loyamba: chifukwa chiyani banja pano pa dziko lapansi liyenera kuyenda ngati banja la Yehova? Funso la chiwiri: kodi banja labwino limaonetsera ana kuyanjana mubale ndi Yehova? Funso la chitatu: kodi Yesu amafuna ife tidzimutchula Yehova kuti Tate wathu, pofuna kuti timumvetsetse bwino kuti ubale wathu ndi Iye uli ngati umene tili nawo ndi Atate wathu wapansi pano? Funso la chinayi: ndiye kuti tsono ndizofunika kuti ana akhale pafupi mubale ndi bambo awo kuti patsogolo akakhale omvera komanso chifupi ndi Yehova ngati Tate wawo? Chimo latipangitsa kusatumikirana wina ndi mzake, koma nthawi zonse kufuna kukhala patsogolo, ndipo mapeto ake timamaliza ndi kukhumudwa. Ndipo tikakhumudwa kwambiri, kukanidwa, kuvulazidwa, ndiye osakhululuka, timakhala wotchingira ena kuopa kuvulazidwanso mtsogolo. Tonse tiphunzire kukhala wotumikira mʼmalo mwa kukhala Bwana, kuti zitiyenere kukwaniritsa kukonda, kugonjera ndi kutumikira Yehova wathu amene anatilenga kukondweretsedwa kwake. Aroma chapter 8 verse yake ya 14: pakuti onse amene atsogozedwa ndi mzimu wa Yehova, amenewo ali ana okhwima Ambuye. Kumasulidwa kwa amayi, kwalimbikitsa ife tonse abambo kuti tikhale ngati mabwana malo mwa atumiki, monga Yehova ali. Ndipo zikuphunzitsa kuti amayi ali ndi ufulu umwayi wofanana ndi amuna, pamalo ogwira ntchito ndi ubale wa mabanja motsutsana ndi mawu a Yehova. Kodi simipingo yambiri lero ikulola amayi kukhala mabishop, azibusa ndi kutsogolera misonkhano ngakhale mawu a Yehova anena momveka? Timoteo woyamba chapter 2 ndime yake ya 12. Koma sindilola ine kuti mkazi aphunzitse kapena kulamulira mamuna, koma akhale chete. Ndizozwikiratu ndi kukhulupiridwa kuti sukulu ikhonza kumpanga mzimayi kukhala woyenera kukhala mtsogoleri woyerekeza ndi amuna ena mkachisi. Maphunziro ambusa tsono amaonedwa wofunika kwambiri poyerekeza ndi nkhosa za mumpingo. Zakhala zikulowerera mophweka ndi mwamwano zovomerezedwa mdziko lapansi muzaka 154 zapitazo. Koma chiziwiso cha malingaliro athu chakhala choperewera potsogolera anthu a Yehova moyerekeza ndi kukula muzimu kwa mbusa. Pamene mwano maonedwe athu ukhazikika, cha nzeru chimathawa ndipo Yehova satisogoleranso. Koma pamene kudzichepesa pamaso pa Yehova asamalira munthu, nzeru ndi chidziwiso zimakhala mphatso zimene Yehova komanso Tate wathu amatipatsa. Miyambo 9 ndi meyake ya 10. Chiyambi cha nzeru ndicho kuopa Yehova. Miyambo 9 ndi meyake ya 10, komanso Masalimo 111 ndi meyake ya 10 ikunena kuti chiyambi cha nzeru ndicho kuopa Yehova. Atsogoleri ampingo onyada ndi amwano wotsutsana ndi Yehova amaganiza kuti maganizo ali a iwo eni ndipo wokwanitsa paokha. Amasanduka mimbulu yovala bweya wankhosa osati kuyenena ubusa. Yesu ananena momveka bwino pamutu umenewu pamene akulimbikitsa onena kuti Yohane 5 ndi meyake ya 19. Pamenepo Yesu anayankha nati kwa iwo, indetu indetu ndinena kwa inu, sakhonza mwana kuchita kanthu pa yekha, koma chimene aona Atate achichita ndicho, pakuti zimene iye azichita zomwezo mwananso azichita momwemo. Yohane 16 ndi meyake ya 13. Koma atadza iyeyo mzimu wa choonadi adzatsogolera inu mchoonadi chonse. Malingaliro athu siodalirika komanso wokwanitsa kupanga zisankho zabwino patokha. Ndi mzimu wa Yehova umagwira ntchito amene azisogolera kudziwa zisankho zabwino kuti Yehova Atate akhonza kukwaniritsa china chilichonse mwa ife. Ndiye kuti pamene tafuna thandizo kwa Yehovayo. Mtumwi Paulo analemba ku Akorinto oyamba chapter 8 ndi meyake ya 2. Ngati wina ayesa kuti adziwa kanthu, sanayambe kudziwa monga ayenera kudziwa. Potsogolera anthu a Yehova siti kulimbana ndi thupi ndi mwazi, koma ndi maukulu ndi mphamvu za mwamba mwamba. Ndipo mzimayi sangafanizidwe ndi kuzindikira mphamvu zotero. Paulo sakulemba posazindikira bwino kuti zimai pamene akupemphera ayenena akhale ndi chizindikiro cha ulamuliro pamphumi chifukwa angelo ndi zakumvaimva ndikuopweka kulowerera maganizo. Ali ndi vuto kuti asiyanitse pakati pa angelo a Yehova ndi omwe ali ogwiritsidwa ntchito ndi mdierekezi kapena ziwanda. Kuzindikira kotero kumachitika poyerekeza ndi uzimu womwe timalandira kuchokera mawu ovumbulutsidwa a Yehova. Umo ndi mmene Yesu adazindikira pomuyankha Satana pamene adamuyesa mzimayi amene adamphunzitsa ndi kumutsogolera amuna ati atengedwa wowukira pamaso pa Yehova. Komanso pamene akulamulira mbanja kapena mumzinda mabungwe amenewa ali pa chiopsezo chosogozedwa ndi maganizo operewera komanso osalandirika. Satana akabwera ngati ngelo wakunika kumugwiritsa ntchito pokwaniritsa zofuna zako. Mafunso woti tikambirane. Mukuona kuonjezekera kwa nzeru pa zaka zosaposera mazana awiri zathandiza kuti mayiko wotukuka amaziona kuti angathe kuchita zinthu pawokha wonyada amwano ndipo samaopa Yehova ngati mwini wa maganizo komanso kuthekera kwawo. Funso la chiwiri. Mukuzindikira kuti maganizo athu mopitirira amapezeka ndi zimene mizimu imayika mwa ife kuti zikhonza kukhala mzimu wa Yehova akugwira ntchito maganizo mwathu kapena Satana akulenga maganizo otigwiritsa ntchito ife pa zolinga zotiwononga. Funso la chitatu. Kodi mukumvetsetsa kuti ngati amuna akayamba kukhala amwano ndi ozikuza amataya chidziwiso cha uzimu chotchedwa mzeru? Funso la chinayi. Mukuona kuti kutsogozedwa ndi mzimu wa Yehova ndikofunikira kwambiri kuposa kudalira kuthekera kwa nzeru zathu zimene Satana amatha kuyikamo zache. Funso la chisanu. Mukuona kuti ndikofunika kumvera kuti tikhale osungika muchitetezo chake? Posachedwa apa tamva mmene mzimu wa Yehova umatitsogolerera mu zinthu zonse ndi kutiphunzitsa. Amenewa anali mawu a Yehova muzolembedwa ndi Yohane mu chipangano cha tsopano. Koma chipangano chakale chimakamba chimodzimodzi monga buku la miyambo 3 ndi meyake ya 5. Khulupirira Yehova ndi mtima wako wonse osachilikiza pa luntha lako muzonse maganizo ndi muzochitika zako zindikira kuti Yehova ndiye wakupereka zokhumba ndi kuchita kudzera mwa iwe. Adzapanga iwe kupambana njira zako zonse. Afilipi chapter number 2 ndi meyake ya 13. Pakuti wakuchita mwa inu kufuna ndi kuchita komwe chifukwa cha kukoma mtima kwake ndiye Mulungu. Ngati sitivomereza kuti Yehova ndiye wopereka zonse za moyo ndizogwira ntchito pansi pa chisogozo cha Atate, iye adzabwerera mbuyo ndi kutidikira kuti tibwerere kwa iye. Koma tsopano lino tizisogozedwa ndi Satana tikudziwa ngakhalenso tisakudziwa. Satana akhala akuyendetsa miyoyo yathu kumatipatsa ife zimene tizikhulupirira kuti tikuganiza komanso tikukwaniritsa. Munthu wodziwika bwino wadza ukachenjedwe wa science Albert Einstein anamvetsetsa izi bwino ndipo ananena momveka ndi modzichepesa pakafukufuku wa ubale wa zolengedwa kuti zonse zimene ndafufuza ndi kutsatira zomwezo Yehova anakhazikisa kale kumpando wake. Zokambirana. Nenanipo zomwe mukuganiza kapena zimene mwadutsamo pamene munatsogozedwa ndi mzimu wa Yehova. Nenanipo zakusiyana pakati pa nzeru za maganizo ndi chiziwiso cha mzimu wotchedwa mzeru. Mkazi wanga amene ndakhala naye zaka 35 ndi chimodzi mbanja adamwalira mu chaka cha 1998 ndi pamene Yehova adalitana ku utumiki wa abambo. Poyamba atate adandiphunzitsa kudalira pa iye yekha kudzera muzowawitsa, koma ndinapita ku Africa mu chaka cha 2008 kumene ndikukhala mpaka lero. Ndaphunzira Aroma chapter 2 ndi meyake ya 1. Chifukwa chake uli wopanda mawu owiringula munthu iwe amene uli yense wakuweruza, pakuti mmene uweruza wina momwemo uzitsutsa iwe weka, pakuti iwe wakuweruza umachita zomwezo. Anthu akandisiya ndiyenera kupitirira kuwakonda chifukwa Yehova sanamalize ntchito yake mwa ine. Amadziwa mtima wanga, amandikonda motsimikiza. Zimenezi ndizokwanira kwa ine. Zachikunja zikhulupiriro zosakhala mu Bible zokamba kuti mamuna ndi mkazi ndi wofanana zalowerera mozama kwa azungu ngakhalenso mkachisi. Tisamamasulire mophweka Bible kuti litikomere ife kuphatikizanso za udindo wa abambo ndi amayi mbanja zimene zimakana mwamwano Yehova wamphamvu zonse ndi wodziwa zonse ndi cholinga cha Atate mwa ife. Maphunziro anga amawa Yehova auphungu akuzindikira zokonda za munthu komanso mmene amaganizira mophatikiza ndi mavumbulutso ochokera pa mtima wa Yehova anditsimikizira popanda kukaika kuti mawu a Yehova pa ntchito ya abambo ndi amayi ndiyo saphonya. Mawu a Yehova akupitirira kukhala osalakwika ndipo ndiwogwira ntchito mpaka lero. Kuchokera nthawi adagwa Adamu, anthu akanidwa, kuvulazidwa, kusweda mtima wina ndi nzake. Ndipo wokhudzidwawa akhala akuwaweruza adani awo ndi kudziteteza okha kumavuto opitirira ankhanza kwa anthu ndizowazungulira komanso kukhala achinyengo. Adataya ubale ndi anthu anzawo komanso ndi Yehova. Ndipo pamene Yehova akudikira anthu osochera kuti abwerere kwa iye, Satana akuwatseweretsa mioyo yawo. Mwina akudziwa kapena sakudziwa. Satana amanyenga munthu kuti akhulupirire kuti akonza kuzitetezera bwino payekha, kuti ndikwabwino kuzidalira wekha koposa kudalira Yehova. Ndipo pamene Yehova wasiya kusamala zonchitikira munthu za tsiku ndi tsiku, Satana amayamba kumpatsa kuthekera ndi nzeru posafuna kumuzindikiritsa chimene akuchita ndi kumuyika munthu kutali ndi Yehova. anthu amayamba kudzikonda okha, kuziyesa kukhala mbuye wa ena, malo mukhala wotumikira monga Yehova ali. Ndipo mubale amakhala ofoka koposa. Amai, siwosiyana ndi abambo. Ndipo amakhala wopikisana ndi iwo kuti agawane kulamulira. Akhala akufuna kugawana ulamuliro ndi abambo. Icho ndicho chikhalidwe chawo. Yehova adamuuza kale Eva zimenezi. Pamene Adamu ndi Eva adagwa muchimo. Chikhumbo khumbo chidzikhala kuti ulamulire mamuna wako. Koma iye adzalamulira iwe. Genesis 3 ndi Mega 16. Koma pamene amuna ndi akazi amunyalanyaza Yehova kapenanso kulimbana naye ataya nzeru ndi kumvetsetsa. Anthu sakutha kuona kusiyana kwa mphatso zimene Yehova wapereka kwa amuna ndi akazi pa cholinga chake pa iwo, ndipo kuti mphatso izi zimathandizira kwa wina ndi mzake osati mofanana. Anthu akufuna akhale osalozedwa chala, ndale zokomera anthu, okondweretsa anthu osati omvera Yehova. Abusa akulalikira zimene anthu akufuna kuti amve osati zimene ayenera kuti amve. Agalatia 1 ndi Mayakea 10. Pakuti kodi ndiko pa anthu tsopano kapena Yehova? Kapena kodi ndifuna kukondweretsa anthu? Ndikadakhala wokondweretsabe anthu, sindidakakhala kapolo wa Khristu. Vuto likumakula chifukwa ngakhale mamuna aone zina zokhuza amayi, samvetsetsa momwe amayi amagwirira ntchito. Amaganiza kuti pokhapokha Yehova awaonetse iwo, chifukwa iwo siali amayi. Amayi ali ndi vuto momwe amuna amagwirira ntchito, momwe amaganizira chifukwa siali amuna. Ndi pamene amuna amanamizidwa ndi kukhulupirira kuti amayi akhonza kugwira ntchito monga abambo, ndipo amayi sangathe kuona mophweka kapena safuna kuona momwe amagwirira ntchito mowaposa. Ngakhale abambo komanso amayi amadziwa zavuto limeneli, mwachisanzo amayi nthawi zambiri amakhala ndi phindu lochepako pa msika. Amayibe akadali pa nkhondo kuti akhale wofanana. Pakuyambira pamene anawamasula ku maiko a azungu, kumvetsesa kwa kusiyana pakati pa abambo ndi amayi mu ntchito zawo kwakhala kukuponderezedwa pang'ono chifukwa cha maphunziro a amayi. Anthu ambiri tsono amakhulupirira kuti abambo ndi amayi akhonza kuchita pafupifupi chilichonse mofanana. Koma amayi ndi osiyana ndi abambo muchipangidwe, maganizo ndi muuzimu wawo umagwira ntchito mosiyana anatu. Maiko akwa azungu lero akuwonongeka kwambiri monga taonera mmakhalidwe opanda umulungu komanso chikhalidwe chonyasa zomwe zatsimikiziridwa ndi anthu ambiri mmaiko ambiri, pololeza mchitidwe wotaya pathupi, kuchuluka kwa chiwerewere, mathanyula, ndipo mipingo ina ikudzodza abusa mabishopu amene akuchita za mathanyulazi. Zatheka bwanji kuti abambo aganize lero kuti abambo ena wochita mathanyula akhala alipo mnyengo zonse? Koma ndikumavomereza za zimenezi. Akulu oposa zaka makumi asanu akonza kuyangana mbuyo ndi kuchitira umboni kuti kunalibe obwera poyera ndi kuonetsera ntchimo la mathanyula. Kapena analipo ochepesetsa woti ungowaganizira za mchitidwewu. Ndikukumbuka zokambirana ku dziko la Netherlands mu chaka cha 1969 zokhudza anthu a mathanyula, ndipo umboni wa akuchipatala unaonetsa kuti anthu gawo lina lochepa lokha ndi amene akhonza kudzakhala mu mchitidwewu chifukwa cha zoyamwira kwa makolo awo. Koma gulu lochuluka la anthu achi Dutch tsopano lili mu mchitidwewu, ndipo zakhala zili choncho koma osaonekera. Kapena madotolo samanena, kapena ukatswiri ukulingalirabe kuti sitilotanso pano kuti zinthu zofufuzidwa ndi ya sayansi zokhudzana kusintha kwa nthawi sizisowanso kuziyang'ana kapena izo zosindikizika pa dziko. Chithunzi chabwino chibwera tsopano polumikiza pakati pa kulamulira kwa amayi ndi midzi yomwe yadzutsa anthu amathanyula. Kutionetsera muphunziro limeneli kuti izi ndi zionetsero ndi nkhani yomwe yaonetsera kutha kwa kuzindikira. Potera phunziro lathu. Mulungu akudalitseni. Amen.